shir ay soo qaban qaabisay shirkadda biyaha iyo bullaacadaha ee wajeer wajewasco oo ay ka soo qayb galeen saraakiil ka socotay dowladda sare midda countiga hay-adaha aan dowliga ahayn wakiilada qaar ee aqalka hoose ee baarlamaanka wajeer iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa lagu qabtay howlka shirarka ee garaan oasis ee magaalada wajeer kulankaasi ayaa waxaa looga hadlayay barnaamij uu maalgelinaya bangiga adduunka oo la rabo in ceelasha qaar ee ku yaalaan deganada ismaamulka wajeer dib u dayactir ballaaran lagu sameeyo qaar ka mid ah golaha wakiilada aqalka hoose ee baarlamaanka wajeer oo kulankaasi ka qayb galeen ayaa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey
waxaan isugu imaanay arrin ku saabsan niman mashruuc dadkii loo fidinahaya mise barnaamij oo laga caawinaya dadkii ceelashii dhibaatooyinka haysta in maaragtay laga taageero waxyaabaha maaragtay ku saabsan ceelasha dhibaatada haysa sida hamanka dararka waxyaabaha dayactirka ah ayaan meeshan u joognay horn of afrik ayaa maaragtay support garayn hayso shirkana waxaa noo soo qabanqaabiyay noo yeeri mdiga wajewasco nagalaga tashanayo mar walbana noogu yeeray shirirka noocaas camal ah si uu nagalaga tashado mise ay nagalaga tashadaan si aan fikirka annaga aan u dhiibano dadkii sidii loo caawin karo sidii loo caawin lahaa meelaha ugu dardaran si aan maaragtay ula wadaagno bulshada iyo ayagaba maadaama aan nahay dadkii bulshada matalayay annaga kelii ma joogina waxaa wada joogeen hay-adaha maaragtay aan dowliga ahayn oo dadka gargaarka u fidiya xafiiska county commissionerga county secretary xafiiskiisa dadkii maaragtay bulshada raydka waa la wada joogay arrintii maanta ay noo soo bandhigeenna waa arrin aan ku qanacnay ahayd waana maaragtay ku faraxsannahay wixii meesha loo joogina dantii dadkii in loo adeegan waaye waxaanan u ballanqaadnay haddaan nahay dadkii dadka matalaayay oo maaragtay sharciyihii sameynayay inaan wixii noolaga baahda aan la garab istaagi doono aanan la garab taaganahay
danta laga harabona hadalkaas wuxuu ahaa in la propose gareeyo ama la sheega ceelasha dhammaan wajiga county u baahan in dayactir lagu sameeyo loo gudbiyo donorka donorkaas oo ah World Bank mashruucan oo mashruucan uu yahay Horn of Africa Groundwater Resilient Project ah kan waxaan ka codsanaynaa insha allahu tacaala wajewasco iyo dhammaan stakeholderada oo kasoo qayb qaatay mashruucan ceelasha la propose gareeyo inaysan noqonin proposal keli laakiin dayactirkaas hoosheedii si fiican loo galay insha allahu tacaala aada baan ugu rajo weynahay mashruucan mashruucan waxaan rajaynaynaa dad badan oo ku degan oo degan magaaladan wajeer wajeer county degan inay ka faa'iidaan sidii la sheegay taqriiban bulsho badan ayaa ka faa'iidi doona mashruucan insha allahu tacaala annagana haddaan nahay dadka bulshadu ay soo doorteen waxaanu gacmo dheer aan ku caawin doonaa insha allahu wajewasco iyo dhammaan hay-adaha ka shaqeeya wajeer county in dadweynihii loo shaqeeyo la gaarsiiyo wax kastay u baahan yihiin sidaa ogtihiin waxaan soo marnay abaar aad iyo aada u dheer dadkiina waxaad ogtihiin ceelashii waxay soo mareen baaxad aada u muhiimsan oo xoolihii iyo dadka ay biyaha ka cabaayeen ceelasha dhammaantood hadda badanaa dayactir ayay u baahan yihiin mashruucan waxaan rajo weyn aan ugu leenahay kolkan insha allahu tacaala inay dayactirkaas inaga caawiyaan deegaanada dadka dhammaan ay degan yihiin insha allahu tacaala la gaaro waxaa laga yaabaa ceelasha la propose gareeya qaar inaysan ku jirin meelaha qaar waxaana loo raadin doonaa sidii wasaaradda inoo ballan nooga qaaday insha allahu tacaala in ceelkii meeshan la gelinin in meel kale loo raadin doono iyo mar kale haddana proposal loo qori doono insha allahu tacaala waxaanu leenahay managing director wajewasco department of water in insha allahu tacaala aanu aada iyo aada in kugu rajo weynahay bulshadiina ay rajo inkaga leedahay inaad dayactir iyo ceelashoodii dhanka biyaha aad ka caawisin
maamulka guud ee shirkadda biyaha iyo bullaacadaha ee wajewasco roble axmed ayaa sheegay in mashruucan waxtar uu u leeyahay shacabka wajeer
magacayga waa roble axmed mdga wajewasco maanta meesha waxaan ku leheenay stakeholder dadka oo maartaqaana ree wajeer oo dhan inay isu imaadaan programyaha iyo mashruucahan wadna aan tusna oo mataqaana ay noola wada arkeen ceelal oon xulanay oon rabna inay nagala caawiyo program oo World Bank iyo Ministry of Water iyo Water Sector Trust Fund ay naga caawinayaan in ceelashaas loo hagaajiyo wax la yira rehabilitation ama dayactir lagu sameeyo si ay mataqaanaa si fiican dadka ay biyo lagu siiyo mar programkaas ayaan bilownay ceelal ayaan countiga dhamaale ka xulanay kudi lama wada gaara laa ilaa 78 oo kale waana helaynaa waa program ilaa 5 sano socona marka dadweynaha waxaan rabnaa inay noola shaqeeyaan oo mutaqaana iska aan wada siina si oo xaaladan oonki ibiilanta looga baxa anaga iyo idaaradda water iyo mahayadaha kala gudi aan isla shaqeyna marka inaas ay gacan ugu siiyaan dadweynaha gacan ugu siiyaan oo mutaqaana awladan ka shaqeynaan rabna waxa kaloon dadku u furaya aalasha ay wajwaasku gacanta ku haysa waxaan gelinaynaa mitir waxaan ku xirayna aalashan waxaan ku xirayna bahal yar master meter si biyaha badan oo duurka qaada lagu xakameeyo marka dadweynaha waxaan ka codsanayna inay mataqaana dhalinyarada markaan soo dirno imaanaan ay mataqaana ama af laga deynin ama ay u diidan bloodkood inay soo galaan waxaan rabaa inay gacan siiyaan mitir lagu xiro haqaada lagu siiyo biyaha lacagtoodu way jaban tahay anagana ku dadaalna habeen imaanin biyo socdo oo kaga go'eynin inaad heshaan biyo badan ayaa had duurka iska qaada cod cabtana ay jirin oo mutaqaana ama baib daadana ama aan xisaabsanayn marka biyahaad naga dhumaana aan mutaqaana wada qabanna gacan iska wada siina saas aan isku caawin insha allah
si kastaba ha noqotee ceel biyoodyada wajeer qaar ayaa aysan xilligan dowladda gacantooda maamulkeeda ku jirin iyadoo dad qaar ay iyadoo maamulka ceelasha dad qaar ay gacanta ku hayaan waxa ayna dowladda countiga wajeer hore u sheegtay inay doonayso dhammaan ceel biyoodyada maamulkooda in dowladdu ay maamusho cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ismaamulka wajeer